Anguke kamwe na kwenye Kukute hayo. we mama, utashinda, utashinda, yeye hawai hachelewi, njia ipo, utashinda, utashinda, we baba, utashinda, yeye hawai hachelewi, njia ipo, utashinda. Utashinda, we baba, utashinda, yeye hawai hachelewi. Katika jaribu nalolipitia wewe mama, utashinda, utashinda, yeye hawai hachelewi.
Hallelujah.